ubaninko angithi anikhotame angithi anisukumeni nalibhube ayinko angithi anikhotame nalibhube ayinko anisukume Angithi anikhotame, nalibhube.